abana bawera 12 baduseddwa mu ddwaliro nga byolataka oluvannyuma lw'okulumbibwa n'okulumibwa embwa ku kyalo apala e mu muluka gwa Juma mu Gombolo ya Kamdine mu district ya Oyam. Ssentebe w'ekyalo kino Richard Ogwal agamba nti enjege eno yagudde olunaku olwajja ku Sande emisana wakati w'essaawa 8 n'essaawa 9 n'ekitondo, era nga abaalumiddwa embwa bano bali wakati w'emyaka 3 n'emyaka 12 eky'obukulu. Ono era agamba nti abantu abalala 2 abakulu nabo bakoseddwa mu bulumbaganyi buno. Abaana bano baduseddwa mu kalwaliro ka Animaro Clinic mu muluka gwa Zambia, era oluvannyuma ne bongerwayo mu ddwaliro erya Anyeke Health Center for okufuna empiso egema obulwadde bw'embwa obwa rabies ne tetanus. Embeera yaabwe bwe yasajjusa, omusawo w'ebisolo Walter Okuma akubiriza n'atabatuuze okugema ng'embwa zaabwe wakati mu kulabula nti embwa ezitalina we zibeera zifuuse kizibu kinene ddala mu kitundu.